Yonke imizamo yami yanyukubezwa onani. Lendlela yini impela ngiyafumana miyangikhathaza. Thokozani thongalami kwebhani bokume. Isitha sami singethule ngiyavuma. Yonke imizamo yami yanyukubezwa onani. Lendlela yini impela ngiyafumana miyangikhathaza. Thokozani thongalami kwebhani. Yami yanyukubezwa onani. Lendlela yini impela ngiyafumana miyangikhathaza. Thokozani thongalami kwebhani bokume. Isitha sami singehlule ngiyavuma. Yonke imizamo yami yanyukubezwa onani. Lendlela yini impela ngiyafumana miyangikhathaza. Thokozani thongalami kwebhani.